shati ananga kambini. Adui bado anajipanga na mimi. Na siko na nguvu ya soda na mimi. Wakileta visa na wachinja bari. Ukinua kidogo, girl me I like that. Come on amenya muogo, girl me I like that.
Naruka, rau kipepea angani kashuka. Staki kukuuza kama mangi kwa duka. Enda no mini muhani utoni choka.
Ukinua kidogo, girl me I like that. Kama unamenya muogo, girl me I like that.